hiding ndo mana acha mtore nikupe nyama nikupe nyama nakuni umizaga wala mie sizi mie wanipende nidekeze maiji ndo mana chiti kidogo nikupe lana nikupe lana oh my oh na ukinikosa never feel shy welcome na mizoka ya mapenzi haya oh na
for you.
It's just for one number.
One number.